Ina ka rū te whenua, ka aha. Kia rū te whenua, takaia, huhia, puritia, kai taka, kai wharara nei koe. Huhia kia tiaki nā tō mahunga me tō kaki ki ō ringa. Whakaharataua te mahinga takaia, huhia, puritia e koutou ko tō whānau. Kia mutu te rū me ki te tō tīnana i nā rā kawhara tō whare hoki ka pakaru. Ā, whāia tō ake māhere ohotata me whakarongo hoki ki ngā pā rongorongo i te reo irirangi. Kia mōhio pai ka aha koe i te rū whenua, tirohia te whārangi ipurangi me ki Get Ready, Irakati GOVT, Irakati NZ.